mbize kwenjagala temunde takulunderebu zemunzi jeko lunserebu olubibuze mbwa kabina buraka mbize kwenjagala temunde takulunderebu zemunzi jeko lunserebu njagala musayi kwange Abasajja batamanyi kulonda kabasuwa bakyala kubanze ndaba n'abazungu abajeno bagala bulaka oli bwabo mulungi kabe wa bulaka yandaberu bali banji misi Uganda naye bulaka oli bwabo mulungi kabe wa bulaka ero kimanya te bwabo mwiru baba
Zemuzije.